African music mix on The Voice of America.
Baby, over the hills, the valley and the mountain, where me want the love to flow like a fountain. Steady counting.
African music plays only the best, right here on The Voice of America.
Zimzaba,
The music, all the music, non-stop on African Music Mix.
and African music from throughout the continent. The African Music Mix on The Voice of America.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Lakini hakuna jinsi sababu na mambo mengi usinitafute kwenye simu huwa inarusha simu nafanya vocal studio unashindwa pokea simu nakumbuka bado mpenzi usione kama sikupendi na kumiss kuliko vyote usione nafanya mshenzi niko busy sana shori jomana nakupa story nita call kila night ili tupige story bado akupenda kweli si uongo wala kejeri ndo sababu sikudanganyi kila kitu nasema kweli sometimes
time na kwenda feri na diri na zungwa meli diri sikubali basi toa na kweli niko busy mpenzi nafanya hapa menya kili nahitaji kwa peke yangu ili niandae ayo mashairi kama unipenda kweli basi wevumilia nifanye nachofanya baadaye tutatulia
ndugu zangu msinitafute
Naenda lesi na mengaiko ya dunia hii Nafanya kazi na uli sitiri Nipate cash za kukashi kwenye hali ngumu Sionekani la kwa promise tu Kama sihiri basi kwangu mini juu kwa juu Sima merau basi kazi tu Kazi tu sababu sionekani uswazini ata maskani Kuonekana kwangu siku tu Siku tu Najua mna ni miss washikaji mnoni jua Utasamee brother chua Sikuja kusabai ulipokuwa unaugua Spona huda kweza kuja Sio kama siku jari niko busy naenda resi Nafanya diri sio kafiri Muda utapo jiri chaonana jumapiri Kwenye msela nataka pepa Bebeke na yofanya mini Nipate na chotaka Minipata brother kaka Obisini atuwa juribi Ndo sababu sana safa Kwenye mzika shinapata Kwa busy andika rhyme Kila time unayopata Sio busy to for nothing Busy I get something Kwenye after every sasa Kazi ni kazi ya fixer Mnadi tu inaripa Ukifanya kiwa kika na mini Mambo atajipa Kama kwa kitu watu anakipa Kimentali ya ukisomi Kwa boda kwa pipa
Dugu zangu msinta kote
Board for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Mon salam nazo wa pe Commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Pull it up. African Music Mix, right here on The Voice of America.
Breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Is original tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Meno dove è un po' Betel è siudo Me ma tu o fide gocinho Vitel è siui Então é como o vile o aque E ma se é no robô E bio que bebo mando que Não me dorme benito
Continues on VOA's Africa Music Mix.
Jane, na bangi din na proceeding.
We'll be right back.
na proceeding.
Proceeding.
That's all, boy.